太马了呀。
Astore workshop tsopano akupatsirane program ya Afikepo. Thandizo la program imeneyi liri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu program imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wa zamapunziro.
Ndikulandirani nonse amene mukumvera wireless pa nthawi ino. Kaya ndana sukulu, makolo, a komiti ya pa sukulu, komanso ena tonse ku program inaso ya Afikepo pano pa wireless. Muli ndine Jacqueline Zula na Zulu ndipo pa makina pali a class chinere. Kwa lero tiyambe ndi funso, kodi pa sukulu yanuyo, ana akamadya kadzutsa amagwiritsa ntchito chani? Ankozi apeza kuti
pa sukulu ya Kanyenjere kuchitipa. Ndi kunena pano, ana alipikiti pikiti pikiti pa kijini kulandira mitama. Nena funza ini, mitama ndi chani? Akuti, oh, mukumanya ayi mitama, mitama ni nkhove. Koma, ayi Malawi, zilankhulo tili nazo inu. Mitama ndi chimanga. Chimanga chijaba, sikupita nacho kuche ni kuchini. Ya, kukwati konolesa kumene kuja ndeche makala ngati cha size yabu ino choncho kuma chokonoledwa. Ndeno ama pika kumene chicha kuika mwa china nsinjiro soya chani nchele inu ana kuja zimene zicha kukala kunu inu kuma chimene chendi pata chibu inu chonena kudi ndaona ana ena anyamula masamba akumathamanga mundengo udumba kwale uzula basi uchani masamba nthambi chani nkumatenga masamba aja nkumadyera mitama vakuliera uyu mahamba ngoyo vakuliera mahamba vana sikuti imwe chikuchitika njivichi nchifukwa chake ndachita chidwi kodi chikuchitisa zimenezi ndi chani.
Ndikukumbutseno mvera kuti nkhani imeneyi timakhala tikukambira naso nda zathwa za umoyo. Ndili ndi Ruth Mulahara amene amabwerabwera pano kuti unikira mfundo ziwiri zitatu. Ruth Mulahara ndi namwino komanso nzamba. Koma lero akubwera kuti atilangize pa nkhani ya ukhondo. Eya, mwasiyera bwanji Ruth?
Taswera bwino kainu ankozi.
Ine tu ndaswera bwino. Kulibwanji ku Blantyre.
Ku Blantyre tu kulibwino kaya kumeneko kuchitipa kulibwanji.
Kuchitipa CP. Kuno ndi CP. Uko ndi BT.
Inde.
Zabwino zabwino zokazo kati. Kuchesa ndana pano pa Kanyenjere primary school. Ndipo tapizapo nkhani pano. Nde ni mati tingo kula ndirani mprogram ya tuyarero. Tukambira na nkhani ya kutikodi ana ama jela jani kadzutsa. Ndi tapizapo pano pa Kanyenjere. Kuti ana kumagulisa nchito masa. Samba amu ntengo, ngumata pila mitama, mata pila pala, ngumaja. Nzimine tapeza pano.
Anko zi, jisa napide batari.
Hey.
Au nduna waza umoyo ndi ama punziro. Akulimbiki tsakuti ana azijela maspuni nditu otsuka bwino ndi sopo.
Mwana wa skulu agwilite nchiro spuni yotsuka bwino ndi sopo.
Inde anko zi. Ndezo mga kulimbikitsa osati kujela masamba.
Komatu sindina kulonjele nitu mwino mwino mwango yamba.
Anko zi mwina program ima sadukila panjiani mafuna mweletu. Hey. Mweletu tisa napite patali.
Chifuka mwina wina wile sima za zima batile hata.
Inde. Koma utenga wakai kuta hata umva mwino mwino. Nena kuta unduna waza umoyo. Ndea ama unduna waza mapunzilo. Ukulimbikitsa ana tukuta azijela. Aka mafuna kujacha kujachao. Aje ndi spuni yotsuka bwino ndi sopo ndi mazi ndithu ajochita kuthirira nawo.
afunse katswiri kuti kodi ana akamadjera masamba eh katutsa uja breakfast madjera masamba masamba ndotandauza masamba amuntengwe nene yacho mahamba sima kudza bwanji sima akudza bwanji wo anawa zingakhale ndi vuto lanje kumoyo wawo kapena nzebuno bwino timva kwa katswiri koma tisanafike tichezeka eba
pamene ziya kucheza ndi anawa tingo kumbutsana kuti tigawa sitenjerero sabata latha ena munapereka mayankho pankhani ya zimene mukuchitapo poonetsetsa kuti pasukulu panu mukugwiritsa ntchito madzi otetezeka mukuti ndiye mukhale pombo kuti mudziwe ngati mwapata chitenje koma lero tiwuzeni kuti ana asukulu pasukulu yanuyo anawa kumadyera chani kadzutsa zodyera zotikutanthauzatu kuti kumbali ya masipuni eti kayandikapu kayandi mbale mutiwuze ndi zina zotero kuti inuyo anawo kumeneko akudyera chani nanga mumaonetsetsa bwanji kuti ziwiyazo ndi zaukhondo ndiye mutiyankha polemba sms pa 0884 857 001 0884 857 001. Ana asukulu osadera nkhawa makamaka m'masukulu amene muli project yafikepo tinayikamo maboksi amene ndithu mutha kulemba pakapepala yankho lija kuyika dzina lanu pamene paja sukulu imene mukuphunzira ndi kukaponya m'boksi munja ife timabwelo dzatenga zimene zija kuti inunso mwayi umenewo usakuphonyeni ankozi tapitirizani
ndanafuna kutiuza zina lake mfuna omasuka otatiuze zina lake ndi kumene amakhala ndanatatiuza zina lako ndoenda
Manuel
nda?
Mkamanga.
Mkamanga? Okay. Manuel Mkamanga, unafika vilinga?
12.
Okay. Ndakuona ukuja, ukuja jani mwene?
Nimadia.
Ukuja vicha?
Filombe.
Filombe? Oh, filombe ndi chimanga, eh? Okay. Filombe. Okay. Ndenda una anyamata swena, awidi amine akujasa na osto. Tatu zena nyamata. Mukujera chani?
Chimanga.
Mukuja chimanga, eti? Koma mukujera chani mmanja?
Masamba.
Hmm?
Masamba.
Awe yankule ndi mpavu, 74, ukuja, eh? Yankule ndi mpavu?
Masamba.
Ukujera cha?
Masamba.
Masamba cha?
Amango.
Masamba amango? Yeah. Wati nga kuti?
Kumango.
Oh. Nchifuko chani ukujela masamba amango kukuja chimanga?
Ndilibe spoon.
Ulibe spoon? Mm. Inapita kuti?
Yasowa.
Ah, osa muzira. Eh? Inapita kuti?
Yasowa.
Yasowa? Frati, cheze kosondi. Wawa.
Wawa.
Mwaona.
Mwaona. Karibu.
Ndaga.
Tuko kichini kule
karibu. Oh, kichini? Imo ni manjani zimu?
Msukwa, Peter.
Peter Msukwa? Ufumina kwa chumusi?
Apo.
Zine na muzi nimi?
Kanyenjere.
Kanyenjere?
Eh.
Okay.
Nadi.
So mkuchita vichu kichini?
Tupika bara.
Bara.
Poreji.
Poreji.
Eh.
Breakfast.
Breakfast.
So no mwai wana nyengo imo hau ya Peter?
Na chedwa kwa pachoko. Nangu wapo, nangu wapo yae.
Oh,
Nadi.
Mungu wako?
Nangu wako marilo.
Oh, pepa.
Kuhifwa, ee.
Okay.
Nadi.
Sono, mwa atienti nchide mkati? Mwanu zikasha kulika uli ya?
Ho, umaya mkwari mtuti michasya.
Mitasya?
Michasya.
Michasya.
Ee.
Michasya, ndicha.
Ngoma zina wogo.
Chimanga?
He he.
So mungu yika mufi?
Siyawa.
Munisikalo?
Hei. Munisikalo.
Oo.
Hei.
Mwenu muku mikisa mikisa ndi?
Hei. Tumambira pa. Uwa mjo? Mforo?
Wakuma apogera?
Hei.
Sono? Mulipo mweka?
Tipo bantu sikis. Mwaono ndipo varina program ya kuifwa.
Okay.
Nadi.
So nkumani mani. Lana ala mbale panchi makapu ya kuliela bala. Ya kuatola nku. Ama achos zama stinga kuti.
Wakuanda kwamba 1-2 mbale zilipo.
Penipano pa school.
Pa school.
Okay.
Mbale zilipo.
Okay.
kwene kwambira 3 to 8 Utra penja watu la makapu ku nyumba zao.
Kwao?
Eh.
Okay. Standard 1 to 2 mbale zilipo mpano.
Eh, zilipo.
Pa school kwa 3 mpaka 8 aliensa machosa kwao. Chabwe. So mkuone sisikauli kuti ivyo kuliera hivi vya ukondo vya kusamalika. Mbale makapu, maspuni. Mbaone sisa bwa.
Kakwamba. Usanga bafuma ku school kula. Wote da ku seri huko. Vacha pedamba vichi. Bagele dama huko. Ndipo mbe kusuka makapu.
Ama yamba kusamba maji.
Ya.
Kena kukusuka.
Kapu.
Kapu kapena mbali mina nyamula.
Oho.
Sono naona wana wanyake wa wakuligera uyu. Mahamba. Na kujira masamba mitengo. Chifuwa jana na kujira masamba mitengo.
Chifuwa chavo. Chavo ti. Maspuni. Wakutora ya mnyumba zao.
Ima muna mwana pano? Wali standard vi?
7
Pala wakuiza wakunyamula vi? Chakuzarge?
Wakunyamula kapu na spoon.
Kapu na spoon? Chabwe, agwila ni situ?
Chabwe.
Apita msukwa?
Pita
msukwa. Asindeni? Good.
Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuigonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS, SHIN, munduna wazama punzi.
Alright. Okay, kanye njere primary school tili pano. Tilinde ana standard chandi pano? Standard 5. No, standard 5. Ah, okay. Ndiye mukufuna kudzatani kuti?
Ndira diye chakudya.
Eh?
Mukufuna kuti diye chakudya.
Mukufuna kudya?
Eh.
Ah, okay, chabwino. So pano mudjela munja?
Cup.
Mukap. Iwe?
Container.
Mukontena wina cup. Iwe?
Food
warmer. Okay. Zimene zizi mazitenga kuti?
Asunga.
Waitenga kuti container?
Kunyumba kwatu.
Kunyumba kwanu. Alright. Ndiye pakuja uje raja? Uje raja?
Cup.
Spoon.
Spoon.
Spoon. Okay. Iwe?
Spoon.
Spoon. Iwe?
Spoon.
Amina libe spoon panonda? Ndifuna ncheze na amina libe spoon. Ulibe spoon? Oh, bwa.
Tasobera.
Irukso. Oh. Tabwela pa fupi. Dzina lako ndoenda?
Martha.
Martha ndi mwana wa standard 5. Ndipo akabwela pano pa skulu uje la mukapo. Amalandira phala filombe. Zingoma chimanga lwenzi. Pa chilambia. Ndieno akalandira koma chimene tajele lero ajela alibe spoon. Ndiye uje la chani poto ulibe spoon.
Ndibweleka.
Ubweleka?
Oho.
Ndindani panopa majera masamba. Majera masamba tabuya ndifuna ncheze na. Iwe undi spoon?
No.
Bwa.
Ani bela nkalasi.
Ah, aku bela nkalasi? Ino amena waba spoon ya uyu chonda mbwezere. He? Waba ndani? Akweze nkono amena waba. Oto mabela na maspoon, eh? Please. Ndiye uje la jani.
Ndiye masamba.
Masamba? Zina lako ndi wenda?
Janet Mulungu.
Janet Mulungu? Janet Mulungu ndi mwana standard 5 paka Nyenjere Primary School. Ndipo lero. Alibe spoon. Kwa hiti spoon yake ya sokonegela nkalasi. Sisi uzuwe katu waitenga ndani. Ndiye lero. Ajira masamba. Masamba antengo. Ndiye ukamajira masamba umapanga bwa?
Ndikachola mtengo. Ndiye. Ndiku pila kumena mapika para ndiku suka mboni.
Oho. Oh, ndiye, okay. Muka chula mtengo kena umaka isuka tsambalija? Oho. Okay, chabwi. Tonsa palo ntima tsuka masamba, tika majila masamba? Yeah. Alipo amena, koma inesi nima ngotiola basu ya pokoje. Ndidani. Iya, yeah, osa yotu palibe. Amena alipo wakweze nkono. Fana tingo jeza, right? Fana kungo shiza, simula andu ya. Alipo panona kuti ine kaya dzulo kaya dzana nango chola ndiku yamba kuja ndindani akweze nkoni ta ine nango chola unango chola jina lako ndo wenda
Grace Kayange.
Grace Kayao
Kayange.
Kayange Grace Kayange from Shtipa Kanyenjere Full Primary School standard 5. Okay, unango chola basi uje masamba kena kukuyamba kuja firombe chimanga chifuko chani suna tsuki
sindi mazi wakutu wa masuka.
Oh, so much of a matsuka?
Eh.
Oh, okay, Chabu. That was a minister at 5, eh? That didn't be a new canimbo. That's a guy of Vina. Pita kwa kuya kwa mbili nkani mele tukipensa kuno paka Nyenjere Full Primary School nkani yukuza nanti ana school kukitza nchito masamba amu ntengo kukwela muntengo kutoto la masamba ndukutapa mitama kutapa pala nkumajira Ruth Mula ndukrubila kuti mwapezeka ano tsopano tiririmoza yati
ya tiririmoza anko zi.
Okay. Ndimati tatu unigireni manena kuti unduna wawo sa umoyo ndiwa mapunziro akulimbikitsa nditu kuti mwana wa sikulu adzikulitsa ntchito spuni yotsukidwa bwino ndi madzi otetezeka komanso kuthirirana madzi bwino kuti atsuke spuni ija komanso kugwiritsa ntchito sopo mukutero kamba kachiyani chifukwa chani mwana wa sikulu atsagwiritse ntchito masamba amuntengo.
Masamba amuntengo.
Eya.
Amene ajawo sia ukhondo kuti mwana uja akhoza kugwiritsa ntchito chifukwa chonena kuti muntengo muja zilipoyera pamapezeka kuti fumbi likubwera likugwera pa masamba paja komanso pakupezeka kuti nchenche zimabweraso ndikutera tizilombo tosiyana siyana tomwe tingathe kutenga majeremus kapena tinenda kuti tizilombo tosaoneka bwino nima somwe sitingatione ni maso athu kutera pa sambalija nde mwana uja akatenga tsambalija ndikupita kuyamba kudyera ndekuti tizilombo timene tija akhoza kudyera limozi mwinaso kuyamba kutsegula mimba pali matenda osiyana siyana amene tima james timene toto tizilombo timene tosaoneka ni maso tingaambitse muthupi la mwana
tsono mukufotokozatu apa kuti nchenche zimatera masamba mitengo muja
eya mafumbi kati
fumbi mmene muja
inde
ndiye mwana wa sikulu akatotola tsamba lija nkumadyera akudyera limodzi
ndi
zilombo
eya
oh tsopano anatu asikulu ena ngochenjera akumatsuka tu masamba awatu
akumawatsuka tu
akumati kuthola kena kundi kutamanga panjigo nduga tsuka tsuka pamene paja kena kundi kuyamba kuja
ai siziri bwino ifanya nena kuti tsambali jango litsuka panoti tukulimbikisa onena kuti azisuka ndi spoon yomwe azijela aitsuke ndi sopo kusonyeza kuti tizilombo tima tizilombo tosoneka ndi masotija tichitsukira limodzi nanga tsambala kumalitsuka so ndi sopo
oh kutanthauza kuti mwana amene watenga tsamba nduka litsuka ndi sopo
Tuma samba pati jamina natirengera Mungu anatenga mosiana siana. Tilipo tina timatulusa timadzi tomwe tikozaso khala poison kwa wanwe kwa anaja. Ndenga takujera timasamba timene roti tikutulusaso timadzi tina taketa nthupi mwake mwa masambawo apezeka onena kuti mwana ochakajira limodzi zimuyambisaso mavuto yena nthupi mwake mwa mwanaye. Ndithu ndithu. Anawa adzijera ndithu maspuni. Chifukwa choti akapitiriza kujera masamba likangati inokhalidwe lawo anawa. Iwo akamakula ndoto azaphunzisaso anawo tiyeni muzijera chani? Muzijera masamba. Zomwe zisali zabwino. Koma tikufuna onena kuti anawa azijera ndithu zipangizo zoyenerera za ukhondo zonena kuti anawa asadwale komaso mibado yemwe ikubwera isatengere phunziro ilili loti tizijerano masamba tizijera masamba yayi ukweneka kujera zipangizo zoyenerera monga metaphor kuzera poyamba paja maspuni otatsukidwa bwino khalidwe limene lipitirire mpaka na kutsogoloko
ina tinathokoza kwambiri na mwino wathu lero pano Ruth Mulahala kuti mwatifotokozera momveka bwino zedi kutena kuti spuni yotsukira ndithu ndi madzi au khondo komanso ndi sopo ndimene mwana wa sikulu akuyenera kugwiritsa ntchito tathokoza kwambiri
zikomo kwambiri
pamene tikumalizitsa programu ilero tikumbukire kuti mwana wa sikulu asamadyere masamba apapa tikutathauza kuti akamadya akadzutsa uja malomoti mwina adyere chinthu choyenera kudyera monga apapa ndi sipuni imeneyoyo kaya ya chitsulo kaya ya plastiki kaya ndi yaikulu bwanchi mwana yakuthera kutapa phalalija ndi kumadya kaya ndi mitama ikunenedwayo kutapa bwino ipite ndithu mmimbamo komano akamadya muja chonde anayo suti azikathothola masambayi mwina tiyerekeze pasukulu pali mitengo ya mango kaya magwafa ndi kukatchula masambaga aja ndi kumadyera zimenezo ayi chifukwa masamba amene wawo atha kukhala kuti ali ndi chizilombo komanso doti kaya nditi michele imene ndiyo pya kuthanzirana nde mwana adyere spuni chonde yotsuka nsotu ndi sopo osati kuti ifota anadyera dzulo basayika nchikwama kuchotsa kapena pamene munasungapo pali zimafumbi basi kungowapatsana koma otsuka bwino ndi sopo ndikuwapatsanaja adzidyera chimodzimodziso ziwiya zimene akudyera kadzutsa uja tikatero tipewa matenda amene angabwere ndituuze nikuti kusukulu yanuyo ana kadzutsa amadyera chani tikukamba mbali yakaya masipuni kaya ndi makapu kaya ndi zina zotero ziwiya zimene zimagwiritsidwa ntchito ana akamadya kadzutsa nanga inuyo mumaonetsetsa bwanji kuti ziwiyazo ndi zaukhondo tiyankheni polemba SMS pa 0884-857-001 0884-857-001 pano tipatitse zitenje
anazulu mwachita kuchula bwino kuti tipatitse zitenje pano paja program ili yonse tikafunsa timakhalanso tikupatitsa zitenje zokongola za afikepo mtsogolo muno tikhala tikupatitsaso mphoto zina ngati ma t-shirt komanso ngati ma textbooks makope ana sikulu ndiye pano lero mwa padera-dera tikufuna kuti tiyamikire machine teacher amene akugwira ntchito yabwino kwambiri ma patron ndi ma matron amene akugwira ntchito yotamandika kwambiri musikulu zosiyana-siyana za afikepo ndeno ndikhala ndikupatitsa pano zitenje zitatu zimene zinakatakati kuzungulira mu ujeni ma districts osiyana-siyana lero tipereka zitenje ku mzimba komanso ku nkhotakota mzimba south mzimba north komanso nkhotakota tiyambe ndi mzimba south ku mzimba south tili ndi matron amene ali shin teacher amene amakhala kuthamangathamanga kuyesesa ndithu kuti club yake kamena gulu la afikepo kumeneko izichita dzamphamvu kumeneko amenewa ndi madam Violet Banda ku Mongo Full Primary School ku Kapoli Zone takunyadirani kwambiri madam Banda ya uthenga wanu unativeza ndipo chitenje cha afikepo chikupezani kumeneko. Ku Mzimba North tikupeleka chitenje kwa a Joseph Nyirenda ku Mtende Primary School, Mtende Zone ku Mzimba North kumeneko. Ya a Joseph Nyirenda. Muli bwanji a patron a Nyirenda. Tasaka kwambiri chitenje chanji kubwera kubereko. Chitenje chomaliza chimene tikupatitsa lero chikushokera ku Nkota Kota ku Linga Zone Jalo School amenewa anti ayamikani Chandamale. Ya inu ashin teacher chitenje chanu chikupezane kubereko. Tikuchita izo kufuna kuti tizilimbikitsana kula kulo kuti ai mukwira ntchito yabwino. Takunyadirani kwambiri ndipo tonse tiyatiyenti kungweka po ntima komanso kumayankha mafunso osiyanasiyana mprogramu imeneyi ya Afikepo ndikutikhalanso nafenso ndi mwayi kapena mphumi yopata chitenje cha Afikepo ndi mphoto zina zimene tidakhale tikumapata mtsogolomoto.
Mene tateremu ndotita kwangula zonse ndithokoze zichunga mkonzi wamkulu wa programu imeneyi ya Afikepo. Ine ndi Jacqueline Zulu anazulu pa makina panali Atlas Jenner.
Afikepo ana
mumamvera program ya Afikepo imene akuikonza ndi a story workshop ku Blantyre. Thandizo la program imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunzi.
Tatiko sura ana ukondo umoyo tanzila winu sukulu makolo apunzisi mafumu makomiti tiwatandize anao Anawafikepo, 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 anawafikepo.